Ebyo bulamu etongoza kakuyege ow'okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti ya 20 okuli ne disitulikiti ya Bugweri mu kaweefube ow'okumalawo omusujja gw'ensiri mu ggwanga we tunaatuukira mwaka gwa 2023 mu kwogerako eri bannamawulire yasomesa kuwe okunsonga z'ebyobulamu mu disitulikiti ya Bugweri oba muyite District Health Educator ya Grace Mugabe ategeezezza nti kino mu butongole kitandiise era kyakomekerezebwa ku nnaku olw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Grace Oluvannyuma asabye abantu okweyisa obulungi obutimba buno era Ahmed Ngobyo waffe nauta amaloboozi.
Tule mu kampeni y'ogaba obutimba era tusuubira okukoma ku lwomukaaga. Tujja kukolagana n'abasawo b'okukyalo ba VHTs ne ba LOCs tujja kubasomesa tube nga obutimba buno tubugaba mu byalo era mu maka agaba. Ba VHTs bano ne ba LOCs bajja kutama ku byalo bawandiika amaka agetaaga oba agasaanira okufuna obutimba era tusuubira nti buli maka omuli abantu 10 bateekwa okufuna obutimba oli wagati w'obusatu n'obutaano era pulogulaamu eno obutimba bwa bwereere eza mu nguzi eza muntu akuba asende nguza ki nguza akatimba era tusuubira nti obutimba bujja kutuuka mu district kuncyo era abasawo ebeda ku byalo byaime n'okumaka emaba wandiika amaina tubasaba nti mubawe amaina amatuufu n'abantu abatuufu abali mu makomo.
Haji Shafik Muzira Nsanga isentu wa district ya Bugweri asabye abasawo obutatunda butunzi butimba muno wabula babuwa abantu kubanga obutimba buno bwabwerere.
Abakulu abajokola omulimo guno mbakobye ensonga obutimba buno gavumenti ebuweereza bwabwerere obutimba obwo niimwe buteeka kubatuuka ku bwabwerere omuntu wa bulido wenawena twekkirizibwa kugula katimba gavumenti kekuweereza. Pulezidenti Museveni atuweereiza obutimba bwabwerere era bujja kugabibwa ku bwerere wabula muyidde mu bungi ate muwulirize abantu ab'ebyobufuzi abantu bonna abali kubakubira ku nsonga y'obutimba buno bawulirize bulungi osobole okwega enkozesa na buli ngeri yona yetuli kwenda butimba buno.